tumi nina pokuwa na wewe. Saki hii safari ni unoke mwenyewe. Uwe nota kuliza uwe na sino we. Even in the dark, tochi utamulika mradi sipoteye. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave you for falling. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fairy love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashi fairy.